until you kill lady. Una mashaka umeni achia choka meondoka umeni kimbia choka meondoka umeni kimbia tabu na mashaka. Kukufikiria mengi nakumbuka ulo nifanyia, nimedhofika kukufikiria. Namuomba Rabuka akuswafinia, rudi kwa haraka moyo waumia. Thank you. angel mani bana atuimbi kichina ba
Babiloni.
Sina habari